studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, et Fulfulde.
Kany kanti to bugu jande ga fandu hala Mamadou Sama Sew jamwal sakrabe hedibe gidale ci kitabe terroriste na do ben gendi dolke bugu le cercle de segu hultama wiide de do gube kaptoje mbari demogo goto ciuti goddo kanon habti be politi wiide dinangul ben juude lamu malu fa hande sabin dungu o alhali jangnirde yogaje bamako na hulbini san do non diam kamu darile nokuji di ben fratina wodani kabaru jande e wi ardibe jangnirede e hakke ben ko buri chapane jaton li tema do malinkobe ciogu internet newaki yogabe mabbe goytige sifa golle o hu kabaruji di totti internet society mali do kabar internet le mal dingun sembe kabar jamen hande berten talatari sapu tatlir juillet 2021 bismillah sakra yimbe ben gendi doloke bugu ko min durra nuku ben cercle segu na le gidali ci kitabe jadin kobe e wi mabbe hultama wiide guwe kaptoje de ben mbari ndemogo goto ciudi tuti dun goddo e wi wobbe sawto basina imo hakunde ga jamarande be do ben gube be do jon en kaborde be kanon no golirde kabaruji larmi fenni halaji hultidi dinanguru na juude ci kitabe terusen keddano kam en hawa berte du fasango alsisi
le wi cede to fa hewi geni delonge bugu le cercle segu kana juude gube ji adin ko be fa hande yimbe la joodi be la odo nokku ka holiti wiide gubbe jogi be kaborde an hada be yaade wartude le gese mabbe jamande ka fuku wemba le nyalo mo hande to yonki ame woni ko min joodi minen ka ko be narta lambe leji ni tan woni be kunchana hore de na go ami sabe wattu mo min gon jon o be wattu gese so gidal ne an awde fewde ami e dum tiide e demal min nguri fay goto wawa yaade le ladde to so min jahay le ladde to woni hono min gatta fami dema gese ami dum e tawede mudum fu lami be ka kulti wiide kabaruji kulti di wiide ngeni dinankuru gubbe terroriste ana filtini dum ana heba lebbi jonka wana ngonga lewi fedde kuma nine yottinde kabaruji bilide soldatien le ledindi gendi lewi kabotobe ledi mali woni colonel Suleiman Dambele lamiro fedde mom nodirta jirpa
on peut pas être
à awa tawede dinankuru biya dinankuru gubbe jogibe kaborde ana filtini dum kulti wiide ono kabaru ka wana ngonga soldatien ledindi ana yaha warta nukul ful dinankuru yontere bettine tan soldats enbe won imadaraji debe ngadi ni gollidal mabbe e civil enbe mi de ngadana yimbe la tobe dum moddere
o population
le wi kanko lami do fedde jurpane soldats en leedi mali ana wondi hewude sembe nyaloma fu won imadaraji lati sababu le wi manko warde terroriste teme didi debe joyi e nangude ko buri temdere hakkune mabbe dum
sakram ba tutu haglaji moddu kabaru jaban banga bembe am facebook kaydu twitter kabaru hakkunde mbien syndicatji busebe gouvernement huncina ko hore le bamako do e badade mudun ciogu kilo goto tewmo giebe woni mudun no men hanno do wartude ben hanno do wartude temede na e tapande jeegom beten tratare ndem ben nan wonno temede jeegom wonno kenyen de ben nortoto be kayna metta sane syndicat busebe dun ndarde jeewobe tabade ngado kabral keddono ko hebane mi hobbe ko mari mi ben festan mi alsisi 10h appliqué militaji nogay altenere hande lelumo dende medine le lamorde leydi mali client be anni kewi ka yogabe mabbe na metta sanne hande dun e le bornak mako europe sagire e juude kanko mademoiselle co politi metta mako fawde selaji ciogu tew bolo e mo gelwoni mudun
ciogujji di ka ana yafi nyaloma hande tew mo gelwoni mudun o ka fa hande teme jeegon so tefi wajibi kana lambe leydi ndi beeda imma daraji mudun so wana dum teme de jeegon ka ana tiidi
pour la population
tawene syndicat busebe be hultino wiide ciogu kilo tew yo hakune temede nay e chapande jeegom e temede joy e chapande jeegom e lelumo o busebe yogabe ka hulliti tabbeke jaati ngal do kawral wobbe hulliti ana tidanibe sutude tew o e dido cioguji di
ilu hanno fuɓɓude ñalawma hande o yimɓe ɓe ka ana jogino anniya muɗum jaati ngaɓe paani wiide ɗum wawa waɗede saabu keɓal mabɓe wala hen sottude kilo tew teme jeego so gonga o ana tiɗanno minen ka sanni ɓe mbino ɓe jippinan cogguji ɗi bouchi en ɓe ngala dabaji
syndicat buseɓe ne holtiwide haalama fa laaɓi kala mo taɓaki ɗiɗo cogguji ɗi cukkete woni ko hollitti Amsouley Diallo kanko woni secrétaire général syndicat buseɓe
ko ɗum tawa fu wonko mi kawrino dumuɗum hakkunde ame gouvernement o mi nardi yimɓele gonduɓe amen fu teddina kaldal kawral ngal gotel wawa suɓede hen kedde ɗe heddine bangue ɓe kirsan dabaji mabɓe laamu leydi ndi du ana daranoɓe
ngal ɗo kawral lebbi ɗiɗi dow cogguji tew yo kabaru bamako e ngallude kati e ɓadade muɗum altinere hande sappo ɗiɗi lewru juillet golle muɗum hani fuɗɗude ka tama eɗum wawi taɓede ndenno bangal muɗum kamɓe notatoɓe ne heddi woytade laamukoɓe leydi ndi murtar golle fedayam ben imina ma ben kenyan kawral heba ma dun altere kenyan kawral heba ma hakunde gouvernement kenyan kambe ardibe fedenden denno e likorto ko en pacit nan kabaru mudu fande likabaru bamako do wattu ndungu mbiyen nan jamna derili jangnirde kewde ardibe jangnirde holiti ben bemba sanne e wi mabbe yama jangnirde jang jande jati wasa yirwude e likorto ko keddan ko ben fati yatare du festan wal sisi
Le sud école to jangete misra mingoni ndudo sud école tuudi classe ngaji premier cycle jenaay kay jetti second cycle wolle mudum le commune dido wal bamako do woni ko heewe tuudi classe ngaji di fu je an nata e mudum wattu fu so tobo wadi plafond tuudi école ngay yogay di ka fu boni tol ngay maji ala yuli don jati service on diyan dan ana nata le dido tuudi classe ngaji no heewe wattu fu no tobo wondi wadde wakati no ngondi jangude isufu alidu jangino
souvent nous sommes
wajibe tuule amen yippiti de sukaɓe yaade cuuɗi sabu min mbawa nanngude ɓe ɗe cuuɗi école ngaji hannde wajibe tuule amen mbu ɓanta kaaji amen gollirɗi fu so min kota cuuɗi min mbawa yippude ɓe cuuɗi école ngaji wattu fuu no toɓo woodi min gondi fewde tiɗɗalaji won bonandaji ɗi min juɓɓi ndiyan gonni bulletin sukaɓe janngoɓe lamɓe suude kondu kana nimsiti ko lamɓe leydi ndi waɗaye immadaraji fuu fa fewa e oɗo tiɗɗalla tawede immadaraji ɗi min gadi yottade ɓe ila kabar o fuɗɗi jean jigui konate lamɓe suude kondu misra
vraiment c'est une situation compliquée
que voir mon gondi fewde mudu le nyaloma hande o kala tiri sam ko o andani martini hore be kumani be jandene kumpa tabata fe yontere jon kopo on indi yimbe urube academy to wala tayko no tuudi e kol ngaja amen ni wor sa ila be turti wala fuko ndi
on a rien dit
michi to den wiide beedude sarti jande hitane hikane yaade faale lewru out yo datol mo lambe leedi ndi nangi yalla na heba faabare sukabe jangobe saabi murtireji ngaddi di timmataadi
ko buri chapande jetton li temdar malinkobe ben hulti wide ciugo internet natidi sanne kasin dunno ko buri chapane jiddi li temdar beltanike connexion beltanake fe connexion ngaji di dum facintina e le tongande isok mali do kabar internet le mali dum wadi nyande jetti le rouge bamako do dum ben dum wadi ben dum ardibe gudde dardi kambe ardibe golden dardi lamkobe dawrude no jamarnde hebirta internet no yafiri be do lamkobe hulti wide ben kabar mudum na wondi huncinede hore kadan ko men mali sisu ko do fesango Ousmane Niall Bouli Alcisse
hore jo isok mali ngo hornga an hollita hono internet nawterete heli mali fu e mangal mudon bakari ko yati politi wede ko tewtete mu dun hebatake nenno mo darta e humuni be golleji mudon ngada fa internet hebe no mojjiri
ngadi de do jande mawni latin sababu e juude amen yubbaade kabaruji nafoji de nokule to di woda lamu leji ndi an haani gollidde yimbele kumanibe golleji telephone leji yella ebe keba jippinde ciugu forfait internet fadma e wadde wakkati fu promo hodum saabe jippinta ciuguji
hedde conseil technique ministre humaninde hala ngo hakkilo an haani yettede so he buklu bali holiti wide ngo horngo wadan fa gollide mabbe de huncana di hejoji hore
in premier politique
de one lawol politique arande ngonno do to ila hitane 2005 mo politique keso goddo mu inaado lonti le hitane 2015 le odo politique dati ya finde college mawdi hokkure yimbe connexion internet ana windi le mudu le politique odo lamu leedi ni wana kanyuta gollata yimbelle kumanibe golleji bili de telephone o goldito
ngon go wadama hakkunde lewru juillet et septembre 2020 le gelle sapo etati e gallure bamakonde ko buri himbe ujinaaji jeegu e temere njoyon woni be horobe cappande njoyon landi wadde ngo horngo
mbeni yeyugul cafaje le boli no yo wembera le mali do ko buri hewbe dem ben do dati di njeyata so lumoji e ko nande mudum hono fofu ko mbeni ciotobe be kibirta dido saf be do cafaje de ko woni kuteji mudum do cellal keddano ko ben zanga abdullahi watara e do fosango alcisse
ana heba dubi seda jon modde ciotetede dati di ana buti le boli capital lady malini ko hewe yimbelle pamobe ciotobe modde ka fu holiti wiide anda hoto de yurata warne yoga mabbe ka holiti wiide de do modde lede batti leedi mali yurata warne
bo chaira leta dal
gongo o min kami anda hoto ladde de yota koni cioda min lumo do wo yimbe le gadduno ne modde de yude nigeria kan e gana minon dum cioda ladde de juud mabbe min ciotta saatu min ciotta rambe di yalla mi de keba ko min darona mi sa hawi am Lewi Lamido, fait mon nom au Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali, Docteur Boubacar Richard, Bamoude, Ted Omode, Anna Jogi Kutej Moudi, de Challa Bib Adamay. Baida de Dundu, Sotugol Mode, le Dati di Kohada, Anna Juka, le Sariaj Moudi Todi, no Holy Tiriwiri.
La bande de
Sotugol Mode, le Dati di Anna Yadda Saria, let the day, Ted Dinta, Sariaji di let the Hani Jokuri, so Anna Muini, the Desetake Fagasab, Minakam in Baba, Faihun Sowana, Waitad, Martin de. Yimbe kambe wadde imma daraji bangal mudum kumpu ningala bawde jukkude lewi dewte de jeyo ledde mo yamiraka yeyude dum fu ana way jukkede jawdi ni arado mudum fuddata winay nogay sefa yaade million sefa
bangal kabaruji mbiyan nyakurna virus altener nyande altener sapo di lerujuye ardibe cellal way hulti wide nyawbe sapo tato be digi hen mbiyan teme tato e teme tato e tato no chamtanama fay goto hedda hen den wakkat juno so adad fu famtanama yu unya sapo e nayo ge teme den nayo chapan jeddo e jeegomo ani mabbe unya sapo yo mbiyan e teme den nayo injo chamtanabe e teme den jo e noga jeton iwbe bangal yewtere med arti covid keddan ko menen musa malde susugo hakke hitande e ko fawi jagal ko nyaw covid 19 jita leedi mali himbe la yogabe chamtanabe puddi hebde tielaji fofango don ko holliti horejo gollir lolirnde pneumologie ftisiologie to l'hôpital Pongé e wi makko ko badi temdoro himbe le non gondi haybede wakat jun o docteur o holti wiide don e do nyawbe njawtibe duubi chapande jeegom ko buri hewde yo worbe non kedan na facitango professeur Jacoba Touba kanko ne horejo de do gollirde to Pongé to
dans la deuxième charge de la covid
ko nayri bangal nyaw coronavirus ono yimbe be cawrirte no mi marti kumpo won chamtentebe ka tiagal mudu atam won tidallaji ko matata be do yimbe le yogay tidallaji ko nayri bangal pofal so be cawrama idum samta ka hono jarobe sigirit kanyo ko nandi mudun ben an bay hebudle hen tidallaji do ronka samtude se bidi atam faale buuci muden to jar sigirit o nangi wakati ji keban tidallaji ko nayri bangal pofal e ko nandi mudun sawrude mere mere min darti famin tonga dun le dewte kawana non dun wori nyaloma hande o so dido nyawuji kebibe tiagal nyaw coronavirus o wajibu kambe tewrata ko he mabbe so liliki su docteur be njoban poddel mabbe njoban kanye ko nandi mudun yobe yimbel be min gondi sawrude hono yimbel wobbe kasen jogi be nyaw pofali dun ko nayri bangal jogi be ciukku kanye ko nandi mudun miden gondi jewtade be do yimbel fu kala jogi be tidalaji ko nayri bangal pofali e ko nandi mudun
en jottiki landul hande ngol jaboto docteur Aboubakar Sidiki Dramé horejo gollirde covid 19 l'hôpital du Mali
kam neɗɗo pesaɗo foti ñaw coronavirus o nanga ɗum wakkati fo ana hani ƴewtede yalla no sawi ñaw ona sawa sa fesama foti ñaw coronavirus o nangue ɗum hollititta wiide gey ñaw o wawa heɓude ma fe feso gey ñaw o nanguima wala koɗi mbawi nima ɗi lennatama aɗa wawi heɓoyde gey ñaw o nokku goɗɗo gatta ɗum e yimɓele woɓɓe ɗum waɗi so jomum ɓami fa fesiki hatta ɗum wakkati fo ƴewtede yalla ana sawi ñaw ona sawa yodun wajibi non non watta fati raba yimbe la wobbe be hakkili jotti do hebe do hen wiide jomu sawa ñew o sakko raba yimbe la wobbe kasen
to en timata yotro meden akti covid hande on jarama hedade tino don tabadi seraji chanam yalla don hisa e nyakurna virus
sijo tamani
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Le kabaru jamali zongaydi sakrabe mbiyan to kayton no nyande asware nde sapo liru ju hakki rawbe nogo yonguni janginabe haybugol mbiyan wakande kalisi fanda mudude wi landinibe woni sembinde bawde golde be de robe do kabaru mudun landini dun ngoni mbiyan perle jekabara mbiyan hejo golle ibiscus do itugol jawdi union européenne antibinan kabaru ito santun do ben holtama bidde to santun ben gelle kamasso kam gasso nyangulunu e taraso le commune suruntuna ngadi kawrutal do salligen de woy nokku mabbe yeso amiri en de ben de do gure de maire o kejabe be ministre rewbe e sukabe e rjibe rewbe gelle tati de denno itikal singal do kortal woni leedi peyba bangal ONG approfam dum timinta kabaru jaman hande ben mitinton baw sat fuf mita do bangal am 3w.tutamani org madu no dom viamo 37 320 de yotre meden magazine